kumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Uyu numwanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa muri sanga muri kumwe na Venuste Nshimyimana. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro Agasaro Kaburaga gishamikiye kuri muri sanga. Mu gice cya mbere cy'ikiganiro cy'uyu munsi turaganira ku gasaro kabonetse nyuma y'imyaka 21. Tuganire n'ababyeyi be nabo baba bavuganye bwa mbere nyuma y'imyaka irenga 18. Mu gice cya kabiri turabaha umwanya murangisha banyu, muri mwe hari ababyeyi bagize uruhare mu kohereza abana banyu i Burayi, hari ababwiwe ko bagiye barabyishimira bazi ko bazagira ubuzima bwiza bakazabagoboka ruhinanye. Muraza kumva ko kugira umwana ntumenye amakuru ye ari ingoyi itagira impuhwe.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona,
wicike intege
shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvisemo inkuru y'umwana w'umuhungu witwa Moise. Niyo nkuru wavukiye mu bitaro bya CHUK i Kigali ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1999, akabyarwa na Mukasine Odeta. Nyuma y'umwaka ntiyongeye kumugiraho uburenganzira, nyuma y'imyaka 21 yaramubuze. Yaje ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga atubwira ko ari mu Rwanda, akarere ka Nyarugenge, umurenge wa Kigali, akagari ka Nyabugogo, umudugudu wa Kiruhura. Ndifuza kubibutsa ibyo yatubwiye icyo gihe ku kuntu yatandukanye n'umwana we.
Nari ndwaye cyane, mfite ikibazo cy'uburwayi, mbona ngeze kure ngiye gupfa. Uyu mukobwa ruhagiranye nsaba ko yamumfasha kubera ko yari afite ubushobozi.
Mwapfanaga iki?
Ntakintu twapfanaga, twari duhuriye ahantu twasengeraga.
Mwasengeraga he?
Mu itorero bitaga Full Gospel Church.
Uyu mukobwa Rubagire Agnesi se yakoraga iki icyo gihe?
Yakoreraga muri MINADEF.
MINADEF ni Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu cy'u Rwanda. Muri iyo minisiteri yari afite makahe kazi?
Nabonaga afite amabiro, sinzi ibyo yakoraga. Ndetse yakoraga yari afite biro akoreramo.
Yari afite ibiro akoreramo muri Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda.
Yego.
Icyo gihe umuha umwana urwaye cyane, ni mu mwaka w'1999, ni mwaka w'2000, ni ryari?
Ni muri 1999.
Umumuhaye yakubwiye ko agiye kumurerera iwe, yakubwiye ko amujyanye he?
Yagiye kumurerera iwe ahantu yari acumbitse mu Kiyovu. Niho yamujyanye, nkajya namusura nkamujyaho nkamusura nkamureba.
Mu Kiyovu kihe?
Mu Kiyovu cy'Abakire, aho bitaga kwa Kanyarengwa.
Yaba se ariho hagituye magingo yatuvugana?
Ntabwo ariho hagituye, aba ariho hagituye nabamubona, naba naramubonye. Yarahimutse ajya gutura i Gikondo. Gikondo niho ndahashakisha ndahabona ndamusura. Ngeze yuga nari ntangiye koroherwa, musaba kugira ngo umwana mumpe. Arambwira ati umwana amaze kugira ubuzima bwiza, amaze kumenyera, wimumpureho, nta wundi mwana afite, nkomeze mufashe. Ibyo uzi umusure, n'abakuru be bamusure, nta kibazo. Ndabikora njyana abakuru be baramusura, aragaruka bakajya ku ishuri. Noneho nongeye gusubirayo nsanga naho yarahimutse. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu nta yandi makuru yemeye.
Nabonye yuko wanifashishije na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe abana, bo umaze kubabwira ko uwo muntu yakoreye Leta kandi kumuzi ukababwira ikibazo cyawe, bakubwiye ngo iki?
Ntabwo bahise bansubiza, nakomeje gutegereza igisubizo. Barambwira ngo njye kwa muganga, aho namubyariye nshaka urupapuro rwemeza ko ari uwanjye. Njyayo ndarushaka, ndarubashyira, hashize igihe rero nibwo bansubizaga ukuriye komisiyo ansubiza ibarwa mbwira ko bo badashobora kumushakisha ngo ahubwo nimubona nzababwire bamfashe kumpuza n'umwana numva nta gisubizo kiza bampaye
niba ari kumushaka ukamwibonera kuki wari gukenera abandi kugufasha kumushaka
nyine banciye intege arambwira ngo bazamwishakire nimushaka ngo ashobora kutemera kuvugana nanjye ngo bo bakaba ari bwo babizamo ariko namubonye nanjye mvuga nabashije kumubona nta kintu byaba bimfashije kugira ngo bo babimfashemo nanjye ubwanjye nabyikora cyangwa nkitabaza abandi
madamu Mukasine Odette muri icyo gihugu cy'u Rwanda iyo hari ikibazo cyabaye ingorabahizi hari umuntu ugikuriye ukiyobora ugitegeka abaturage b'u Rwanda bakunda kwitabaza yitwa Perezida Paul Kagame nagira ngo nkubaze wigeze na rimwe utekereza ko ikibazo nk'icyo ngicyo nk'umubyeyi ushobora kukigeza ku wundi mubyeyi kugira ngo agufashe kukirangiza kubera ko ndumva kukikubabaje
numvaga ntapfa kumugeraho ngo mubone amaso ku maso mbimubwire
ariko aragaragara ahura n'abaturage bakamugezaho ibibazo byabo
abonana n'abaturage ariko bisaba inzira ndende rwose umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Jeannette Nshimiyimana ndizera neza yuko na Perezida wa Repubulika akunda kumva Ijwi ry'Amerika bibaye byiza bafasha kubona umwana wanjye
hashize amasaha 24 ikiganiro agasaro kaburaga gitambutse nakiriye ubutumwa bwa Agnese Rubagire ambwira ati numvise ikiganiro mushakisha umwana witwa Niyonkuru Moyize ati nagira ngo babwire ko uwo mwana arije umufite amakuru rero nkayo sinari kuyatindana nahamagaye Agnese Rubagire ari Kigali mu Rwanda mbanza kumubaza amakuru y'umwana
Mwana arahari ni muzima arahari ni muzima ntacyo abaye
uwo mwana umumaranye hafi imyaka 21 umurera uratubwira ko ameze neza kurera umwana imyaka 21 ni ishema ku mubyeyi uwo ari we wese kumva bavuga yuko uwo mwana umufite utabifitiye uburenganzira byakiriye ute
ni ibintu rwose numva ntabwo ndi kubyakira neza kubera ko uwo nguwo mama we uwo nibyo koko ni mama we yaramubyaye ariko uwo ni umwana arabizi neza ko ari nawe wamuzanye iwanjye mu rugo ntanahari afite amezi 2 n'igice amusiga iwanjye murera gutyo mu bintu byinshi byagiye bikurikiraho urumva rero umwana nyina yizaniye akamusiga ahantu kuvuga yuko harimo ibindi bintu bindi bidasobanutse natangaye cyane
kuvuga ko yamwizaniye akamuguha ukemera kumurera wabigiranye urukundo cyangwa wabigiranye inyungu hari ikintu mwasezeranye kugira ngo amuguhe
njye uwo mudamu uwo mwana yari amaze iminsi amuzana ahantu twasengeraga muri Full Gospel amaze ibyumweru 2 amusiragira navuga ko atari uwe ko nyina atanamuzi ko ari umukobwa ngo yacumbikiye ari nijoro w'umunyeshuri yambaye iniforome ngo mu rukerera aramucika arigendera amusigira umwana nibyo yatubwiye muri Full Gospel mu materaniro y'abadamu ku cyumweru nyuma ya saa sita njyewe rero urumva ko numvaga ko nakiriye umwana utagira umubyeyi yataye
ariko nyuma waje
namwakiriye ari umwana we namwakiriye nk'umwana utagira ababyeyi watawe mu rwego rwo gukorera Imana
ariko nyuma waje kumenya yuko umwana ari uwe
nyuma y'amezi 7 nibwo naje kumenya ko ari nyina ari njye tubimenya ari undi mudamu bitubwiye wari umuzi mbere y'intambara atubwira yuko uwo mudamu amuzi yaraje kukazi aho nakoreraga aho ngaho avuga muri Minadefu niwe watubwiye ko atubeshya uriya mwana ari uwe umwana afite amezi 7 n'ufite
nyuma wigeze ubona urupapuro na rumwe rugaragaza yuko ari we wamubyaye
naragerageje kumusaba urupapuro rwo kwa muganga umwana amaze kugira imyaka 3 kugira ngo mushirishe mu ishuri ari nanjye umwishakiye musanze aho yari atuye Kiruhura arabizi neza njya kumushaka ndahamenya kuko icyo gihe yahise atangira kumpunga amenye yuko byamenyekanye ko yihakanye umwana musanze yo ndamubwira ngo mu rupapuro wabyariye ubwira menye neza amatariki umwana yavukiyeho kuko yari afite imyaka itatu kugira amushirishe mu ishuri arambwira ngo yabyariye CHK arangije acika ibitaro nta rupapuro afite
ko yaguhunze nawe akavuga ko nawe wamuhunze kumuhunga warabikoze hari igihe wagezeho ufata icyemezo cyo kutongera kumubona
nyuma y'uko bimenyekanye yuko umwana ari uwe kandi yaramwihakanye icyo gihe nyine nkoraho ngaho yahise ahunga n'akagaragata ntawamwirukanye mu kazi kandi akazi ni njye wari wakamushakiye yahise ahunga arabura nongeye kumushaka umwana afite imyaka itatu n'igice musanga aho ari ndanamuzana homba nyuma yaho rero atangira kujya mu baturanyi ababwira yuko yangize umuyaya ko yabonye umuntu umurerera umwana ko umwana abayeho neza ko azageza nyina mureba areba by'umuyaya yakoze mbese mu baturanyi byose agenda avuga ibintu nk'ibyo ikintu nakoze njye sinamuhunze ntawe nari kumuhungira ariko icyo nakoze naje kwimuka bitewe n'akazi nakoraga mva Gikondo njya i Kanombe icyo nakoze ntabwo nongeye kumushaka ngo mwereka aho nimukiye naramwihoreye icyo nakoze kubera umujinya ariko umwana aramugumanye ndakomeza ndamurira sino sinamuhunze ntabwo namuhunze so sinamubwira aho nimukiye nicyo nicyo cyabayeho
none ubuse umaze kumva ikiganiro ku Ijwi ry'Amerika ukumva ko umubyeyi ashaka kubona umwana we wumva ari ikintu witeguye kuba wa ukwemera yuko tubahuza kugira ngo noneho umwereke umwana
cyane rwose njyewe nta kibazo mfite cyo kumumwereka nta kibazo mfite cyo kumumugezaho nta kibazo mfite cy'uko bamenyana bakavugana bakabonana byose niteguye kubikora nta kibazo
agasaro kaburaga kabonetse
nk'uko dusanzwe tubigenza ku Ijwi ry'Amerika iyo nkuru nziza gasharo kabonetse twayigejeje kuri nyirubwite nahise mpamagara Mukasine Odeta alo
oui
ni Mukasine tuvugana
yego
ni Venuste Nshimiyimana ku Ijwi ry'Amerika
yego
nari nguhamagaye ngira ngo nkubwire ko umwana wawe nabonye aho ari navuganye n'umukobwa umufite
bagiranye se mwavuganye
twavuganye
baramufite arahari
umwana wawe arahari yiteguye yuko naza abahuza kugira ngo ushobore kumubona
nabishimye nuko ukuri Imana iguhe umugisha
urakoze cyane
ari hano mu Rwanda se
umwana wawe ari mu Rwanda
nabishimye nukuri nihaye icyubahiro
biragutangaje kumva ko ari mu Rwanda
ndumva birantangaje kuko numvaga ntatekereza ko yaba ari mu Rwanda
Ijwi ry'Amerika uru wa mbere uri gitego
bibutse ko Mukasine Odeta yari yitabaje komisiyo y'igihugu yishinzwe abana mu kiganiro cy'ubushize twabagejejeho bimwe mu bikubiye mu ibaruwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'icyo gihe Dr Claudine Uwera Kanyamanza yamwandikiye ku itariki ya 18 Mutarama umwaka 2018 abwira Madamu Mukasine ati tubandikiye tubihanganisha ariko tubasaba ko umunsi mwabonye amakuru yaho waherereye mwazatumenyesha tukabafasha gukurikirana ikibazo cyanyu maze kubona amakuru yuzuye ku irengero rya Moise niyo nkuru nandikiye umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana Dr Anita Asimwe naramubwiye nti hari umwana wari umaze imyaka 20 n'umwe ashakishwa na nyina mu Kasine Odeta. Iyo dosiye ikigo muyobora cyarayimenyeshejwe, yadusabye kumufasha, twarabikoje. Anyeshe Rubagire yarampamagaye ambwira ko afite umwana. Ndifuza ko mwagira uruhare mu guhuza impande zombi kugira ngo uburenganzira bw'umwana bwubahirizwe ntahungabane. Dr. Hasimwe yadushubije mu gihe kitarenze isaha imwe, adushimira amakuru tumugejejeho, kandi ahita tubwira ko ashyizeho umwe mu bakozi b'ikigo ayobora ushinzwe imibereho myiza y'abana, amusaba kuduhamagara kugira ngo tuganire ku cyakorwa. Byarabaye uwitwa Monique Mukamana yarampamagaye, dukorana amanama buri kabiri. Igihe twari twiteguye gusoza gahunda niho twamenye ko Dr. Anita Simo yavanye ku buyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana. Mu gihe gito twakoranye habayemo byinshi byinshi birengera umwana. Dr. Simo hamwe n'abakozi mwayoboraga mwese, ijwi rya Amerika ribashimiye umurava n'ubwitange.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Mukomeje kumva ijwi rya Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa Murisanga. Namwumvise umubyeyi wareje Moise Niyonkuru avuga ati, ntegereje igihe ijwi rya Amerika muzampuriza na nyina w'umwana nkamumwereka. Bombi narabahamagaye ntabateguje, mpera kuri Anyese Rubagire nkurikiza aho Odeta Mukasine, dore ikiganiro bagiranye. Anyese Rubagire ndamufite hano kuri telefone. Anyese Rubagire wiriweho?
Niriweho.
Mfite Odeta Mukasine hano kuri telefone. Mwese muri inshuti z'ijwi rya Amerika. Umwe nk'uko nabivugaga mu kanya yaje ku ijwi rya Amerika ashaka umwana we, nawe uraza uti umwana nigiye umufite. Nagira ngo mutangire musuhuzanye, reka mpere kuri wowe, ni wowe mukuru. Mukasine, suhuza Rubagire.
Anyese murawe neza.
Muraho Odeta wa kera.
N'amahoro.
Ndamahoro, ndashima Imana. Imana ishimwe ko tubonanye.
Nukuri ndishimye cyane kongera kumvikana n'umuvandimwe wanjye. Hashize igihe twaraburanye. Shimye Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yongeye kuduhuza.
Nanjye ndashima Imana kongera kumva ukuntu twumvikana mu majwi twese tukiri bazima. Ni igiciro nanjye narabyifuje, sinabibona. Kigali tubana nini, turaburana, ariko nanjye ndashima Imana. Nukuri Imana ishimwe cyane kubona ari muzima, nanjye ndiho ndi muzima. Imana ishimwe cyane.
Ni byiza cyane kumva ababyeyi mwembi muhuye mukaganira kandi mugasuhuzanya mu rukundo. Madame Mukasine, kuba wongeye kuvugana na Rubagire, uretse kuvuga nyine yuko byishimiye birumvikana, ushobora no kumubaza amakuru yandi nje ko uyafite menshi ushaka kumubaza?
Ndamubaza amakuru iminsi ibaye myinshi, imyaka ibaye myinshi. Amakuru ye amerewe ate? Umwana amerewe ate? Abandi bavandimwe bameze bate? Amakuru ni menshi cyane. Mfite ibyishimo by'ukuntu tuzongera guhura nk'umuryango tukaganira. N'ukuri ni umuvandimwe wanjye ukomeye, mbese sinzi ukuntu nabivuga. Njyewe byarandenze nkimara kumva yuko ariho n'umwana ariho ahumeka. Byaranejeje cyane, kandi n'ibyishimo byandenze kuko nahoraga numva mfite ikibazo cy'ukuntu nzabonana nawe, ariko nkasenga Imana. Imana ikambwira ati muzabonana. Ni ukuri ndishimye cyane, byandenze.
Agnes,
nagira nyine babwira amakuru yanjye. Ndaho ndakomeye, ndi hano muri Kigali. Yego, ndi muzima, umuryango uraho, turi bazima, abavandimwe ni bazima. Umwana nagira ngo umurize ngubwire ko umwana araho yarakuze ni umugabo ubu ngubu muzima ukomeye ari mu mashuri arimo kwiga meze neza nta kibazo na kimwe afite rwose n'ukuri ku ruhande rwacu twese ari njyewe ari n'umwana turashima Imana ndi hano muri Kigali nta kibazo
Imana ishimwe cyane ndetse nabuze amagambo yo kugushima no kugushimira no gushima Imana ndumva nabuze amagambo yo kubivugamo uburyo mbitekereza ntabwo wabasha kubyumva umunezero mfite mbese Imana yacu ishimwe yongeye kuduhuza kandi ni ukuri ndashimira n'ijwi rya Amerika ryabashije kuduhuza twebwe byari bikomeye ariko ndashima Imana ko yaduhuje ku ijwi rya Amerika Venuse nshimira Imana ni ukuri Imana yo mu ijuru izajya imuha umugisha mwinshi atubereye ikiraro
urakoze cyane
nanjye ndashima Imana cyane Kigali yabaye nini nyine turaburana arabizi ko mbere nahoraga mushaka tukabona umwana akiri mutoya ariko ubuzima nyine nibwo bwatumye tuburana ku Kigali yarahindutse kandi n'ubuzima bw'akazi nabwo umuntu abava mu ntara ajya mu yindi bituma tuburana nicyo cyabiteye naho ubundi narabyifuzaga cyane ko twakomeza tukabonana tugahana amakuru tugafashanya kurera ni byiza rero ko tubonanye nubwo wenda hashize imyaka myinshi ariko nta kibazo tuzakomerezaho aho bigereye dukomeze turere umwana akomeza kuba umwana niyo yakura aracyagukeneye data naragukeneye nanjye arankeneye twese aracyadukeneye rero aho bibonekeye aho bishobokeye ndizera ko tuzakomeza tukarera twese bikagenda neza umwana agakomeza kugubwa neza nk'uko Imana yamuremye nyine imwifuriza ibyiza nta kibazo ubwo Venuse uduhuje n'ijwi rya Amerika igihe cyose bazabitunganyiriza tuzahana n'andi makuru urabizi ko twari n'inshuti tuzabwirana n'andi makuru yose tubonane umwana umubone bigende neza n'ukuri no gushima Imana ku mpande zombi ari wowe ushima Imana nanjye ashima Imana hanyuma bizagenda neza nta kibazo tuzabonana ubona umwana tukomeze turere nta kibazo Odeta ndacyasenga kwa kundi nzi ntabwo nahindutse Odeta ubwo ndakijijwe kurenza uko wari unzi nkijijwe ubu ngubu bwose kuko ni ibindi bindi humura ndaguhumurije nk'umubyeyi w'umwana ndaguhumurije rwose utuze ube mahoro n'abana bandi urazi ko hari abonzi ubahumurize ubasuhurize ubabwire ko bazamubona ubabwire ko yakuze byose bizagenda neza n'ubwo njyewe ndasenga nta kibazo na kimwe kirimo bizagenda neza dukore iminsi mikuru twishime dushime n'Imana yacu yabikoze humura rwose ndaguhumurije nk'umubyeyi kandi wagize neza kunshakisha kuko nge sinumvaga warimutse waragiye mva se nahera he se wabukirikirura ko ariwo nari naragusanze mbere se waba warimutse ugendagenda nkanjye ntabwo rwose nari mfite aho nahera ariko Imana ishimwe ko watekereje kunshakisha ukambona tukabonana n'ukuri tuzahura nk'imiryango twishime umwana kubone akumenye abone barumuntu bakuru be n'abarumuntu be nibabahari simbizi n'ukuri ndaguhumurije humura mu gihe tutarabonana wica ruhumuye ushima Imana nanjye shima Imana dutegereje igihe Venuse yazaduhuriza tukabonana amaso ku yandi Imana ishimwe cyane
Mukasine ayo magambo meza yihumure hari icyo ushaka kuyongeraho
n'ukuri abona urakucyongeraho amyinshi yambereye umuvandimwe yambereye inshuti yambereye byose n'ukuri nanjye ndagira ngo muhumurize ko kumushakisha nta mutima mubi wari urimo nta kintu mushinja yabaye umubyeyi udasanzwe yabaye umubyeyi ukomeye mbese ntabwo nabona ukuntu mushimira njyewe nta nabona ukuntu mushimira gusa Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru izamuha umugisha utagabanyije icyo mwifuriza ni ijuru nubwo ntarifite ngo ndimuhe ariko Uwiteka azarimuha kandi umwana nawe ndanezerewe ko hari akabari muzima bakuru be nabo baraho nta muri umuntu we afite niwe bucura gusa nzanezerwa umunsi tuzahura tugahoberana n'ubwo koroni hari ariko tukabonana amaso ku maso nk'uko abivuga tuzategura umunsi mukuru mu muryango twakirane twishime twongere dusabane twaganiriye byinshi twasenganye kenshi ni ukuri nawe ahumura agira umutima utekanye ntabwo mwanga ndamukunda cyane cyane rwose ntabwo nabona ukuntu mbimubwira
arakumva arakumva bimubwire mubwire kutamwanga
arakumva
amarangamutima ntabwo ari gukunda ko mvuga byinshi ariko ibyo mvuze ndumva bihagije imana yo mu ijuru imuha umugisha mwinshi utagabanyije akomeze arerere imana umwana ni uwanjye nawe kuva kera namye mbimubwira ko umwana ari uwanjye nawe rwose pe ni uwanjye nawe nta wundi tumusangiye ninjye nawe natuhuza umwana cyane umubwira ati mama wawe aragukunda kandi ntabwo yigeze akwifuriza ikibi igihe cyose yakwifurizaga ikiza
ngo ababyeyi mwe ku bandi babyeyi benshi benshi bumva ijwi ry'Amerika muri aka kanya ndahamya yuko benshi bababonamo ababyeyi b'indashyikirwa ababyeyi b'urukundo ababyeyi badatinya kurugaragaza mu ruhame ndetse no ku mutima mbashimiye cyane mbikuye ku mutima urwo rukundo mugaragaje nyuma y'iyi myaka myinshi 21 mutabonana ariko mukaba muganira nk'abahuye ejo mukaba mufite urukundo rwa rundi ruranga umunyarwanda n'ubyeyi nyawe ibingibi nibyo abana bose bumva ijwi ry'Amerika bari babatezeho ku babyeyi ndetse n'abandi tubigiyeho byinshi mu byerekeye urukundo nagira ngo mbizeze yuko igihe cyo kubahuza n'umwana gitegurwa tuzakigeraho twitonze mu nyungu ze kandi muri ababyeyi beza ndabashimiye cyane kubera icyizere mwembi ari wowe Mukasine Adele nawe Agnesi Rwagire mukomeje kugirira ijwi ry'Amerika ndabashimiye cyane
rwose Venusi nshimiye Imana iguhe umugisha mwinshi cyane n'umuryango wawe n'abawe bose izaguhaza uburame nabisubiramo ngo ijuru ntabyo mfite ngo ndiguhe ariko Uwiteka wo mu gihugu cyo mu ijuru ukorera azarikwihera
urakoze cyane nawe Imana ikumbera umugisha reka nsezere no kuri Agnesi Rwagire nawe ndakwifuriza amahoro menshi
murakoze cyane Imana ibahe umugisha igikorwa wakoze kirakomeye nacyo ntabwo cyoroshye wakoze cyane Imana iguhe umugisha ibane nawe gukomereza amaboko uzafashe n'abandi babyeyi baba babikeneye nk'uko kwacu urakoze ubane n'Imana
tuvuge ibigwi ijwi ry'Amerika
banywanyi b'ijwi ry'Amerika
bakunzi b'ijwi ry'Amerika
ku itariki ya 16 y'ukwezi kw'indwi radio yanyu ijwi ry'Amerika
izuzuza imyaka 25 yabagezaho ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda
amakuru yizewe y'imama agasana imitima ijwi ry'Amerika
ni isabukuru twifuza ko mwese mutwumva iminsi yose mugiramo uruhara ruboneka
haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka 25 izakurikiraho iyi sabukuru nimwe tuyikesha turayisangiye
dusangira ijambo dushaka gasaro kaburaga muri sanga ku ijwi ry'Amerika
tubasabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu mwabyohereza kuri adresi yacu ya email radioyacu@gmail.com
cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio Yacu murakarama
ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ku ijwi ry'Amerika
mu rwego rwo kwizihiza isabukuru imyaka 25 ya radio yacu. Turifuza kuganira na bamwe muri mwe mwahuye n'abanyu mwari mwaraburanye kubera itangazo ryatanzwe ku ijwi rya Amerika bari mu nkambi z'abagira Kagitu na Uvira, abari Katale na Mugunga, abari Kabgayi, Bugesera, Kibungo na Byumba. Tuzabategurira ikiganiro cyihariye ku cyumweru tariki ya 18. Twandikire kuri Facebook VOA Radio yacu cyangwa se kuri email radio yacu @gmail.com. usige telefone yawe tuzaguhamagara. Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Undi mubyeyi urangisha umwana we ni Monica Nyiraneza uri Nairobi muri Kenya, amaze imyaka 25 atandukanye n'umuhungu we Alain François Mulenda. Monica Nyiraneza, ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
None uyu muhungu wawe Alain François Mulenda mwatandukaniye he?
Twatandukaniye muri Congo ikiri Zaire. Ubwo hari nko mu 1996.
Ko Zaire ari nini cyane, wamusize hehe?
Nari musize muri Congo ya Uvira, niho nari musize. Musigira musaza wanjye ndi Nairobi. Ubwo mbese naje Nairobi ngira hano muri 1996 mu kwa mbere. Musigira musaza wanjye ariho mbese yari ari muri famiye, niho namusize. Nabo bahava bakomeza bajya muri Zambia. Bageze muri Zambia bagiye bajya muri HCR bakora mbese akantu k'akagurupa ari abana batatu. Umwe ari uwa musaza wanjye, undi ari uwo wanjye, n'undi ari uwo ari ubahagarariye ari mukuru wa uzindi mbese uzindi mwana muramukazi wanjye umudamu wa musaza wanjye. Bahamaze mbese ubwo imyaka 6 niho babashije kwikomererwa kujya mbese muri HCR, niwe yemeye tugomba kubajyana muri Australia, ariko bagenda bafite idosiye y'amazina y'igikongomani mbese.
Aha, ikaba ariyo mpamvu yitwa Alain François Mulenda.
Ariko mbere amazina ye yitwaga Ndagijimana Janvi. Kandi bana rero bana basinze amazina biyise, umwe mbere yitwaga Christina, irindi rye ntabwo ndinzi, undi yitwaga Jonathan. Jonathan niwe wari mukuru rero muri abo bana kuko yarangije na segonderi rwanda. Ubwo bagenzeyo umwana tukajya tuvugana akambwira yuko mbese bahageze bajya gutangira kwiga bakabasha kubasha kubafata neza mbese bakabasha kumenya ubuzima bwabo uko bumeze. Ariko bagezeyo hashize igihe umwana akajya atangira kumbwira akambwira ko ari gukosana mbese ko atari kumvikana na Jonathan kubera ikibazo cyerekeranye na n'ubwumvikane bwabo, akamuhangwa amadolari 5 kandi bitabwo mbese ubwo bagiye babishwaniramo umwana akavuga ati jyewe uko ntanunze ntabwo ariko yagombye kuntunga muri make. Ati kuko jye nanjye imyaka mfite imaze kuba myinshi, ati ntabwo ndi umwana wo kuba nahabwa nk'amadolari 5. Nyuma yaho umwana akajya ndegera utubazo nk'utwo, jye nari nyifite n'inimero za Jonathan mbese nari nzifite.
None se wigeze uhamagara Jonathan muraganira umubaza imibereho y'umwana wawe?
Twaraganiriye ndamubaza se bite mumeze muti iyo ngiyo, ati jyewe nicyo nanakubwira sigendagira ngo ngusabe kutazongera kumbwira iby'umwana wawe, ati kuko ntituri kumvikana, ati jyewe ati nagukoreye ibikorwa nk'ibyo ati mugeze hano mu Rwanda, ati jyewe ntuzongere no kunshaka, ati ntabwo tuzi kumvikana mbese nawe, ati kandi ari jye mukuru muri aba bana ari jye uhagaze ndi mukuru. Nuko ndamugerageza kumubaza mbese ni ibiki ni ikihe kibazo umwana akandibira uko undi ntitwavuganye na kabiri atubwo ndagira ngo ngusezereho ati icyo nagukoreye nuko nakuvaniye umwana muri Afurika. Nyuma yaho umwana agomeje kumbibira, nyuma yaho ajya mu bitaro akavuga nk'umuntu mbese w'umusazi, umuntu mbese kubera yari yarafashe nimero zanjye akambugisha ambwira ati jyewe ati baranyise ati nta byuzuye ati mbikubwira baranyise ntayoberwa ibyo ari byo. Nyuma yaho hashize igihe nkagira ngo wenda yaba yaranavuye mu bitaro nkavuga ntubyo yenda iriya baba bafite mbese ibyangombwa yenda no kubavuza yenda barabavuza. Nyuma yaho hari n'ifoto nari mfite banamufotoye ameze mbese yambaye ibintu by'amashashi ubona ari umusazi ku muhanda. Uwari kumfasha rero nawe nari mfite nimero ze uyu are nitoro nankohe ndazishaka nazo ndazibura cyane muri telefone banki nawe mbura amawasi ndetse mbura umuntu wamfasha ngo abe yansakira nimero ze.
Aho ngaho utuye wigeze ugerageza kwegera nka ambasade ya Australia kugira ngo uyibwire ko hari umwana wawe ufite ubwenegihugu bwa Australia, ubabwire yuko wabuze irengero rye urebe ukuntu yagufasha?
Hano ntabwo nigeze niyambaza ambasade, ahubwo nagerageze kubaririza abantu bari hanze bose ngo bantabare bambwire nimba uwo mwana baramubonye cyangwa babaririze n'ahandi. Hari abantu nagiye nsakisha nimero zo muri Australia mbabwira nti nyamuneka mwambarize mukambariza hirya none bati tuzagushakira, undi ati tuzagushakira, undi nawe bigeze aho urabona ikibazo cya korona nicyo kikubitamo nicyo cyagiye kigabanyagabanya rero ukugira ngo bamfashe bakambwira bati noneho hano nta muntu ukigenda turi ku mategeko ya korona. Ariko ahandi abo bantu nibo nasakaga ko bamfasha yenda byihutirwa bari iyo ngiyo, uretse ko nabo barambwiraga batese bati gushakira hano utazi aho umwana atuye nta mpapuro z'ahantu yari atuye uzi hose bati ni ikibazo. Nanjye nari mpapuro ahantu nashakise nigeze kunyoherera za adresi ibintu byo kwamuvandimwe ibintu byo ku yenda navuga ngo ni kusiga sindi adrese yari yarazimpaye iziguma muri telefone nzandika muri telefone nk'uko byari birimo sinigeze nibuka ngo mbe nabyandika no mu gapapuro. Ntabwo nibuka rwose, ariko umwana yantaye adrese zawe hose arambwira ati dore aho ntuye nata ariko bwaza kugusura ntugire
ikibazo. Ni ukubuze
umwana wari ugize imyaka 30 n'indi kandi mutegereje w'ibintu byinshi cyane yenda nawe kandi nifasha nkumva ko nanjye mfite umwana ugukura imyaka 30 urayumva namubwiye ningahe ibintu itandatu ndi muri primeri kugeza na n'ubu sinzi amaherezo yashyize uko ari byo.
Wambwiraga kandi ko uwo mwana wawe afite se wabo witwa Alain Paul, we hari icyo yagufashije?
Yabimfashijemo mbese ho nongeye gushakisha nimero ze ari ni nawe niwe wanshakishije, ntiyagiraga nimero zanjye yari yarazibuze. Twigeze kujya tuvugana mushyikiriza n'uwo mwana umwana mbaje tese mama nta data simugira ntawuri we yitabye Imana mu ntambara yarazi n'Ikinyarwanda ati none na mwene wacu ku ruhande rwa data afite ntireka mbe nzagushakire. Nibwo naje kubona rero are nitoro ndabubwira nti naramubonye nimuvugane mujye muvugana akugira inama cyangwa se umubwire uko uriho nawe ntibugurumva byose byaje kuzamba are ndabura nimero zanjye umwana turamubura byose birazamba mbese naho byagiye biti ubwo byose byagiye binsanga. Ubwo niyo mpamvu nari mbonye mbitabaje nkumva mubashize kuntelefona ijwi rya Amerika nyamuneka muntabare nimba mubasha kuba mwabaririza mukareba ko mwabona uwo mwana rwose byanshimisha muntabare nk'umubyeyi mugerageze uko mushoboye mubaririze ku bantu bose mubaririze cyane cyane muri abo bavandimwe banjyanye n'uwo mwana kandi barahari mubigerageze kandi mwabigeraho mwagira icyo mundusha kurushaho ndangaha mwagira icyo mugera mukabimfasha. ndabashimiye rwose kuba yandubashije kungera ukambaza amakuru ukambaza icyo wamfasha ibyo nibyo byibanze kandi Imana irahari byose tuzabigeraho
Shaka gasaro kawe uzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe uzakabona
Wiki kintege
Shaka gasaro kawe uzakabona Shaka gasaro kawe uzakabona
Byaragaragaye mu mateka ko kenshi abana batandukana n'ababyeyi babo kubera intambara cyangwa sibiza bibakwiza imishwaro ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1994 igihugu cyahoze cyitwa Zaire cyari gifite impunzi z'abanyarwanda zirenga gato 1,250,000 benshi muri bo bari abana n'abagore nk'uko bigaragarira muri raporo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryagejeje ku nama rusange ya Loni raporo yasohotse ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'1995 umubare w'abana batagira kirera wariyongereye kubera ko ababyeyi bagendaga bagata abana mu marembo y'imiryango ifasha itegamiye kuri leta kugira ngo barebe ko baramuka kabiri hari n'abana bahabwaga iyo miryango yari yarashyizeho ibigo birera abana b'impfubyi cyangwa se bari bonyine Ndekezi Jean Claude ari mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi mu mudugudu wa Ntora mu kagari ka Ruhango yaduhamagaye arangisha mushikiwe
Ndarangisha mushiki wanjye witwa Uwamalayika Angelique twatandukaniye muri Congo hari 96 hari muri Orfeli na nyine ya Gol ikibumba
none nawe mwari kumwe muri icyo kigo cy'impfubyi
wari muri Orfeli nari mushiki wanjye wari warajyanye na Uwamalayika Angelique
hanyuma uwo mushiki wawe nawe yarabuze cyangwa habuze umwe muri
we yaragarutse mu Rwanda uwabuze n'uwari umutoya bamujyanye yari mu myaka nk'ibiri
none se agenda ubwo yajyanywe nandi
agenda yajyanywe n'uwo mudamu witwa Ola ofet nago ubundi mbere babaga muri mu nkambi impunzi ariko hakabaho uwo mudamu witwa Ola yagendaga mu nkambi z'impunzi areba abana b'impfubyi batari kumwe n'imiryango batandukanye n'imiryango yabo hama akabajyana muri orfelinat ya Ola habagaho hari orfelinat ebyiri imwe yari ruguru y'umuhanda indi iri munsi y'umuhanda ubwo rero bari muri muyo munsi y'umuhanda barebererwaga abatoya basigaraga bari nko muri creche abakuru bagatangira bakajya kwiga gusoma no kwandika
ibyo mbwira urabyibuka nawe wari hafi aho ngaho warabibonye
ibyo nkubwira ndabyibuka neza kubera ko ni mushiki wanjye uwo nguwe uri nta ku giti cye nanjye naramwicije ndamubwira na information ni nawe twajyanaga tujyana kuri CICR hano mu rugunga kujya gushakisha nta mwitwaza uko ariwe wabaga ufite information zose ariwe wari uri kuri tele
ariko ndavuga ikibumba wowe wari ufite imyaka ingahe wabonye iki
nari ndi mutoya kamwe ariko ndi ntago ubona nari ndi kumwe nabo mu nkambi njyewe ntago nari ndi kumwe nabo muri Orfelina nari nasiga nari ndi kumwe na onkere wanjye we twa turi kumwe
none se kuki mushiki wawe atari we urangisha no kubera iki ko ari utanda ufite amakuru menshi
mushiki wanjye ni ufite amakuru menshi ariko kuba afite amakuru menshi we yashatse umugabo nta nubwo tubungu nitunagituranye we yashatse umugabo ufite ni mushiki wanjye avuka mama we na mama wanjye bava indimwe we bagiye rero kuko n'ubundi yakuriye mu rugo mama we yapfuye akiri muto yakurije mu rugo twagiye nanjye ndi mwana muto abantwara ku kaboko we ubwo mu gihe bageze ngo dutandukana mu kivunge aragenda nyine bagenda gutyo agenda ahetse uwo mutoya
agenda ahetse Angelique
agenda ahetse Angelique
ni ukuvuga yuko niwe uzi neza ukuntu Angelique yagiye
niwe uzi neza ukuntu Angelique yagiye ariko nk'ubungubu njye tuvuganye ndi ku kazi already niyo mpamvu ndi gukoresha interineti ku kazi niyo mpamvu wakuwe na telefone ya smartphone afite nacyo urumva nyine yese ajya mu bundi buzima
none yakubwiye ko uwo muzungu kazi ajyana uwo mwana yamujyanye amwemerewe nande ninde wamumuhaye kugira ngo amujyane
urumva kuko ari babakuye mu nkambi ari babiri aho bari bari mu nkambi arabazana bazana muri Orferina ubwo ni nkawe wabaga umufite n'ubundi kuko n'ubundi ntabwo ari ubwa mbere bagamo bikoze yazaga akamutwara akamutembereza akamugarura gutyo akazajya mutwara akamutembereza akamugarura ubwo ku gihe mu gihe yaje kudesida ndavuga ngo reka mutwara agende agendere rimwe yaraje aramubwira ngo baragiye kongera gutembera nk'uko bisanzwe nk'uko yazaga atwara umwana bakagenda akagaruka ubwo agiye rero bwaragiye ntiyagaruka biba ngombwa ko aza kubaza ntago yari azi igifaransa ntiyari azi n'icyongereza abaza umuntu w'interpretaga basobanuriraga w'umusemuzi wabaga hari yaramubaza ngo ubura ko yajyanye umwana akaba atagarutse bimeze bite aramubwira ngo yagiye ngaruka amubwira ko azagaruka ku wa kabiri
ajyana umwana atavuze aho amujyanye ntawabwiye ntiyagaruka
nuko yamujyanye yamujyana ntagiye atavuze aho yagiye ntiyanagaruka mushiki wanjye yambwiye ko mbere y'uko amujyana hari ifoto bari babafotoye amufasha amukikiye amwicaje imbere ku bibero amwe asa nk'umwegamije mu gatuza babafotora ifoto bayishyira muri kadire hejuru bandikaho papa ahandi bandikaho mama no mu mpande bandikaho aho twari dutuye icyo gihe kera hari muri komine Kacyiru n'umurenge wa Gisekera ari Gisozi ubwo yagiye izo informasiyo zose azifite
amakuru duhaye arahagije tuzagufasha gushaka mushiki wawe tuzakubwira
murakoze cyane muzamumagaye vraiment mugire muri mubona hari icyo mugezeho umukecuru wanjye amaze kugera mu myaka y'ubukure afite indwara za diyabete yarwaye wenda hari igihe yagira ishoboka mubona wenda ibintu bikagenda neza
umukomeze umube hafi bizadushimisha cyane nitumufasha
yego murakoze cyane mani w'umunye
agasaro kaburaga
dukomeje guha ijambo abashakisha babo murengezi François atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gatenga akagari ka Nyanza umudugudu wa Nyanza
nitwa Mukamuhire ndiye zina ya byari papa na nyina ariko uyu ngo yageze Ibrahim burahinda simbizi
none se Mukamuhire yavuye mu Rwanda giburayi ryari
boyage avano na nchikati hasi preske muli kila mwenye sisi tangi
ahavu ya jangwe nande
aliku zungu wako ya kumbaya usuri na ima saka ya mwili jikazi bo mwana ila jika ikibazo cha kansi wa mchukuguru nono mwumuti jenu bo hainyashe ndi wako ya kumbaya mwili usuri na nawe aza kumuvani babo yavukiye bo nuno amuzaga nk'umuntu ushaka kujya ngo amufashe amushake abamufashe
uwo muzungu kazi w'umubirigi wamujyanye yitwa nde
ntabwo mazina ye rwose nyaje urumva cyangwa cyikiye ngiyo mu cyaro nayo ntabwo namenye mazina ye kije gushaka ko yakoraga muri Orferina nyuma agenda ashiri iwayo burayi hanyuma uwo mwana ahitamo amujyanayo nk'umuntu umwadukise mbega umugiye kumufasha
urashaka kuvuga ko yamujyanye bisa naho ari ugiye gukomeza kumurera
niba amujyanye uvuge noneho nyirasenge ube yasigaye ahubwo ikibazo twagize ni uko muri jenoside nyirasenge nawe isenge yahise tumubura nyine mbega yayishwe amakuru dufite mbega nayo ngayo ariyo twagomba guhabwa n'uwo nyirasenge ariko ntawe ukiriho
hashize imyaka irenga 25 nta makuru yandi muzi
ntazo ufite rwose urumva kuva jenoside yaba ababyeyi be bose barapfuye ari mushiki wanjye uwo nguwo bo n'umuryango wabo bose barapfa usibye yenda umuhungu umwe se wabo niwe wabashije kurokoka ariko yari muri mu gisirikare cya FPR ubu ngubu ndimo barahari ariko nawe nta makuru azi asubwira ko ntayo azi
none se uyu mwana Mukamuhire nta rindi zina yari afite
nijyo yishwe n'ababyeyi be bombi
murengezi François ndagushimye cyane kuba wongeye kwizera ijwi ry'Amerika tuzagufasha uko dushoboye kugira ngo uriya mwana wawe Mukamuhire aboneke abumva ijwi ry'Amerika muri mu Bubiligi ndetse n'abari mu Bufaransa n'abashobora kuba bazi uriya mukobwa witwa Jeanne wakoze muri Orferina y'i Masaka ushobora kuba azi uyu mwana w'umukobwa rwose rwose ndabinginze ni mu cinkoni zamba muzahamagare ijwi rya Amerika mutubwire ko ako gasaro mwakabonye tuzabibwire murengezi François n'umuryango we murengezi ndagushimiye cyane
iyi murakoze cyane umugore mwiza kandi akazi keza Imana ibafashe mu uwo murimo mwiza mujya kudukorera kugira ngo uwo mwana abashe kumenya ko turiho nabyo aje kumenya aho ahereye kuri nyuma y'imyaka 25 turababaye cyane ariko ntitubamuka tumaje kuduhuza tuzanezerwa cyane turakoze cyane
undi urangisha ni Thierry Nsabimana bakunda kwita Shinani atuye mu karere ka Gisagara umurenge wa Save akagari ka Shyanda umudugudu wa Ryamutabazi ararangisha nyirasenge witwa Nyiraminani Adelphine ati twarahunganye ndi muto mu mwaka w'1994 noneho tugeze muri Congo kuko ababyeyi banjye bari basigaye mu Rwanda Nyiraminani Adelphine yabaga Uvira n'umuryango we gusa yangejeje Uvira ahita anyohereza mu kigo cy'imfubyi aho naje kuva mu mwaka w'1997 nzanye na Croix Rouge kuva nagera mu Rwanda bivugwa ko Uvira haje guterwa hatunguwe abantu baratatana murumva ko ari benshi Thierry Hitimana arangisha reka barondore
undi nanyisha no bita Maniraguha Jacques bakunda kwita Bebe unda kitwa Uwimana Geraldine bakunda kwita Radine unda kitwa Ndagije Imana Jean Dodier unda kitwa Wize Imana Jean Claude bakaba ari abana ba Nyiraminana Delphine ese wowe utagaruje Intwari Gerard wari uzwi ku izina rya kidasamura
Thierry Nsabimana nongere ngushimire ikizere wagiriye ijwi rya Amerika
murakoze cyane namwe ndabashimira cyane kandi ubwitange n'umuhate mukorana akazi kanyu Imana igihe ukomye babe hafi cyane
urakoze cyane
agasaro kaburaga
tujye mu Bufaransa muhimana uwizeye Marie Noela ararangisha nyina wabo mukabera Bernadette
umuntu ni tante maternelle
nuko kwa vindimwe na mama wawe
iye mama wanjye yitwa Mujawa Yesu Therese atuye ku Kibuye gishita ku Kibuye aho zari gishita
none se mwatandukanye ryari muhirukana ryari
jewe ntago muzi ariko mama yagize kugerageza kumushaka niyamubona
yitwa
gandi yitwa Mukakabera Bernadette
none se yavuye mu Rwanda ajya hehe byagenze gute
yavuye mu Rwanda afite umugabo w'umuzungu yavuye mu Rwanda afite n'abana ajya muri Belgique ajyanye n'umugabo bari batuye Kigali
none se yavuye mu Rwanda ryari
yavuye mu Rwanda 1979 ajya mu Bubiligi
okay mu mwaka w'1979
we
agiye mu Bubiligi
we
muri iyi myaka 42 ishize ntabwo yigeze na rimwe agaruka mu Rwanda.
Allo?
Oui, allo?
Afete uwo mutante wacu warigeranyaga mu Rwanda ngo aparama mbere y'intambara ngo agomba kuba yagiye kugaruka mu Rwanda akaba ngo yarari en contact n'abantu bo muri famiye none ubwo biza kugeraho ngo intambara iratera turahunga ngo nyine nyuma aho abantu basubiriye mu Rwanda n'abandi bahunze contact ibarompi bacaga kuri paruwasi yo kumubuga bakaba ariho bafatira amakuriye umupadiri twarega bajya gufatiraho amakuriye nawe wenda yasubiye iwabo no contact iba completement rompu donc tubura trace zibi
none se nawe uvi ndimwe na Muhimana
bo Muhimana ni mubyara wanjye kuri kote ya mama wanjye no kuri kote ya mama wariko MP Mashrong komandi ariko kuri kote ya mama wanje ni ya papa we ni direct ni mubyara wanje direct nkora ko kame mu imaye imyaka ishize muruva tura abantu bose barahangayitse bibaza uko byabyara mugendekeye
akandi kabazo nshaka kukubaza Maria kuba utarakuriye mu Rwanda ukaba uvuga ikinyarwanda neza ubikesha nde
nabikekeje tante ko we nta gifaransa avuga donc twavuganaga mu rugo ikinyarwanda gusa imwe tugafatana bibiliya yabaga ari gusoma nka bibiliya nyine ukagerageza gusoma akakubwira nabari gutyo bivuga nyine akakukorija ni gutyo mu rugo twavugaga ikinyarwanda gusa iyo twavuga ku ishuri n'ikinyarwanda twavugaga
ku buryo n'ubu ngubu iyo wumva ijwi rya Amerika nta gukenera ugusemurira yumva ikiganiro gasaro kaburaga uracyumva ibivugiwe mu byose ukabyumva ukabimenya
wi ndabyumva
ndabashimiye cyane rero mugire umugoroba mwiza
namwe murakoze kuba mwatwitabye
abahumbuye murakoze cyane namwe mana
n'umunda
ikiganiro cyacu muragikunda cyane
nirimbo kanyu se Teresa akaje uraga karirimbo ndagakunda pe
muri benshi mukunda indirimbo agasaro kaburaga ndetse n'ikiganiro agasaro kaburaga ku buryo umuririmbyi w'umurundi wa mu Rwanda Nduwimana Ismail uzwi cyane ku izina rya Ajo Balova amaze gukorera ikiganiro agasaro kaburaga indirimbo yihariye reka mbumvishe gato bumva ijwi rya Amerika bahora bateza amatwi kugira ngo bumve amakuru yababo hari abaduhamagara batumyane wacu twamwumvise twareba tugasanga atari ibyo ariko ntimugacike intege gusobanuza n'ibyiza urugero uwitwa Muramutsa Jean Bosco yatwandikiye atubwira ko hari abamubwiye ko twarangishije mushiki we witwa Umuhoza Nyiramatayabo ati ndi musaza we mwanyina wabo mama yitwa Mukankuba na Eliana data kitwa Kimana Gaspari nyina wa Muhoza Nyiramatayabo yitwaga Mukamwezi Specioza ise yitwa Ndagije Imana ati nge na Muhoza twavukiye mu karere ka Kayonza umurenge wa Gahini akagari ka Karugarama umudugudu wa Myatanu hahoze ari muri komini ya Rukara waba azuye umukobwa Umuhoza Nyiramatayabo na akazina bamuhimbaga waburiye mu Rwanda mu mwaka w'1996 yatubwira kandi mvugana na Jean Bosco Muhamutsa nabonye ko habayemo kwitiranya kuko hari umwana ukomoka mu cyahoze ari kumini Rukara witwa Mutuyimana utuye mu Bufaransa wavuye mu kigo cy'imfubyi cya Masaka akajyanwa mu Bufaransa nyine nyina akaba yitwa Mukankubana ariko we yavuye mu Rwanda mu mwaka 1992. Niba rero haruzi umubyeyi witwa Mukankubana wari ufite umwana witwa Mutuyimana wamwohereje mu kigo cy'imfubyi cya Masaka uwo nawe yaduhamagara kugira ngo tubahuze ikiganiro agasaro kaburaga twari twabateguriye kuri uyu munsi ni hano kirangiriye abana benshi tugishakisha barimo Todeta Kambayire wavuye mu Rwanda mu mwaka w'1990 anyuze mu kigo cy'imfubyi cya Nyakwigendera Gisimba hari na Bampire Marie Jeanne wageze mu Bubiligi mu mwaka w'1994 Gihozo Samantha umaze imyaka 11 ashakishwa na mukuru we Ingabire Farida ari mu Faransa Ndayisaba na mushiki we Nyirantezimana nabo bari mu Bufaransa w'amahoro magnifique n'abandi tuzajya tugenda tubibutsa kugira ngo agasaro kaburaga gashakirwe hamwe impundu zivugire rimwe naho ubutaha mwari kumwe na Veniste Nshimimana ku ijwi ry'Amerika